ba so a yi kimbiti a yi ko so gina tin biti so a fatene mbiti so ala irini bible na yati bible so ala matene son zapatene azu i son zapatene a ke tatene nzapa sala vene pepe nzapa a yi ki lako lakwe luike nzapa nzapa a yi fini lo ba yi kwe lo ma yi kwe lo sala yi kwe nzapa a yi tongo na yanda ti keke pepe wala yanda ti tene pepe wala yanda ti mbini nde pepe nzapa a yi tongo na yanda so ala matene pepe na ala bandu pepe na ala sala mbini yoko pepe nzapa a yi ngo vulu lo ke yanda lo ke yi kikiringa nzapa lo yeke nzapa ti ndo ye so a yi akoli awali amelenge andeko ti mbi mbi ti fa na ala i so kue so asala na yâ ti mbeti ti nzapa